gumubio bramba tekeze zanti vitundu wa vini mbitano kuwe chikumi kubana abakira maso nukua nga bafu na hwadicho msujja nga kota msujja no msujja kwenziri bano bagendo kibirirua baji kubonga baina ekirwadde kya sickle cells ate abaina ekirwadde kya sickle cells balumbirwa nnyo omusujja n'ensiri zibalwaliza ddala mu mbeera eyowaggula okusinziira ku musawo akola ennyo ku by'abaana wali ku ddwaliro lya Mulago Dr. Munove ategeezezza nti kyankizo ddala ogenda maaso n'okwekebejja abaana naddala ekirwadde kino ekya sickle cells bw'otya bw'olina okukyekebejjamu na bw'otya singa oba okisanze mu mwana bw'olina okumujjanjaba okusobola okutaasa obulamu bwe n'awangala n'ekirwadde kino ate nga takoseddwa nnyo bya nsusto ategeeza santi abazadde bangi besuubira ogannagamba omwana watandika okulwalwala ng'akyali muto ne batalowooza nnyo kubakebeza ekirwadde kino ekya sickle cells kyokka agamba nti kyongedde okwetoloola mu bitundu by'eggwanga bino eby'enjawulo n'okuyimbya abaana abato enduba alina bwe kitya abazadde kyankizo singa bavaayo n'endowooza ey'enjawulo.